Now, before I start, we had a wonderful weekend last weekend in Claridge.
Ngingakaqali-ke nenkonzo yethu namhlanje kuleli sonto esiphuma kulona ngempela sonto edlule sibe nempela sonto eyisimanga le eMgungundlovu eMaritzburg enkonzweni eClarity.
And it was wonderful to see all the people that came.
Kube yisimanga kwabamnandi ukubona bonke abantu abakwazi ukuphumelela babe khona enkonzweni lapha.
And it was wonderful to hear how Uncle Elo related how God started. He just related how God worked over the years and how it came that the revival came about.
Kwaba isimanga futhi ukuzwa ubamfundisi wala ekhaya lapho esilandisa esixoxela ukuqala komsebenzi nanokuthi ukuze uNkulunkulu esehlisele imvuselelo ehlisa umoya wakho ingcwele kwenzeka kanjani.
And when I heard that these services there, my first reaction was, where are my children? And I said, my children, you've got no choice. You're coming with me.
Lapho ngizwa ukuthi kule mpela sonto inkonzo ibizoba seClarity eMaritzburg. Okwafika emqondweni wami ngathi, kazi ingane zami zilaphi. Ngase ngiqonda kuzona ngathi bathu bami, anikwazi ukuyikhethela, aninakho ukuzithethelela. Sihamba kunye nami namhlanje siye eMaritzburg.
And I think they've heard things that they never heard before, which I have never heard, how God, he started working through his children in northern Germany, then through the Lutheran pastor who got converted and then worked and God used him. Uncle Elo got converted, and then how God worked through his life.
Iy'ngane zami yinkholo ukuthi zizwe umlando noma zilalele izinto ezazingakazi zizizwe ngaphambili. Nami engangiqala ezinye zazo ukuzizwa ukuthi uNkulunkulu wasebenza kanjani le eqala le enyakatho nezwe laseJalimane wasebenza kulo mfundisi wamaluthela ngaye okwaphuma abantu abathunyelwa la eMzantsi neAfrika kulabo bantu kwaze kwazaleka abantu abafana noba umfundisi naye wasizakala kwase kuqaleka lo msebenzi thina esizuzayo kuwona namhlanje.
So if there's a history that goes ahead. And I thought to myself, what responsibility don't we have? Can't we see God's footsteps, God's guiding to this point, to this day? And what are we going to do about it?
Ukuthi lona loyo onamehlo onengqondo kuyabonakala ukuthi kukhona umlando futhi olandelekayo siyayibona inyathelo zalapha abahambe khona uma kukuthi siyakuphawula uma kukuthi siyakubona nginombuzo sithini thina ngakho senzani ngalokho sesikubonile uNkulunkulu esenzela
khona. That which God has given you, which he's prepared for you and for me through all these years, do you think he passes you by? Do you think he misses you? He means you. He means me. What are we going to do? We sit here, we listen, but what are we doing about it?
Konke lokhu uNkulunkulu asekwenzele khona, nakakwenze ngisho empilweni yakho. Siye sihlale la sizwe, silalele ukukhuluma kaNkulunkulu. Nginombuzo mhlobo wami ukuthi senzani thina ngalokho uNkulunkulu asenzele khona.
What price are we prepared to pay?
Inani elingakanani thina esilungele ukuthi silikhokhe na?
Today everything gets done easy. You just press a button on a computer, you get information. Everything is put on a platter for us. But God doesn't work like that. Are we prepared to pay what he has for us?
Hlobami kulesikhathi siphila kusona mhlambe nengqondo yethu ingaze ijwayele ngendlela izinto ezenzeka ngayo vele ucindezele inkinobho nje bese kuqhamuka lezo zinto oyifunayo awudingi ukuthi uhlupheke uyifune lento yonke into usulungiselwe yona kodwa uNkulunkulu akasebenzi ngaleyo ndlela sikulungele yini ukuthi nathi silikhokhe lelo nani.
Then I had to think back of us children during the time at Claridge.
Lapho sikuleyo nkonzo siseClarity ngiye ngacabanga nami ngahlehlisa amehlo engqondo nathi sisebantwana sebasha kuleyo mnyaka esikhathini esidlule.
Because often when I see young people today, you have to think of your own life back years ago.
Ngoba nami ngikulokhu ukuthi ngisho namhlanje uma ngabe ubheka umuntu omusha mina uma ngibheka abantu abasha ngiye ngihlehlisa amehlo engqondo ngicabange ngempilo yami nami ebusheni bami lapho ngisemncane.
And then you have a feeling for a person and a child that is stubborn, a child that does so many wrong things, and you've got a feeling for that person because that's where you come from.
Uba nemizwa njengomuntu manje osekhulakhulile uma ubona mhlambe umzali onengane lengane ezenzela nje lokho ekucabangayo lokho ekufisayo ingane engalaleli enenkani uthi uma uyibheka kukhona okukuthintayo unomuzwa ngale ngane esaphila ngale ndlela.
You feel something for that child, not that you feel sorry, but the desire is, how can I help that child? What can I do? Because I was there once.
Uba nomuzwa ngale ngane uthi kazi ngingenze njani? Ikuphi kumele ngikwenze ukuze ngilekelele lengane ngoba idukuza kulelifu ekulona nami ngake ngaba yilolu hlobo ngake ngaba njengayo lengane.
When Uncle Elo told of how God was working at Claridge, I had to think of myself and especially my brothers and friends when we went there.
Uba umfundisi lapha exoxa esixoxela seClarish ukuthi uNkulunkulu wayesebenza kanjani kuleyo mnyaka eClarish ngazikhumbula ngazicabanga mina nabafowethu nabangane sasambisana nabo kuleyo mnyaka uma ngabe sisenkonzweni khona eClarish.
I still remember the door where we would sit close to was an exit. When the preacher started, we like a beeline, we knew which door, where to go, what to do. When he just started preaching, we were out. We were gone. We don't know what those services held for us.
Lapho khuluma ubaba ngakhumbula kahle ukuthi ngisho lapha neClarity umnyango esasithanda ukuthi sihlale eduzane kwawo sasihlala siyiqoqo nje siyabangane nabafowethu sihlale kuleyo ndawo besazi kahle ukuthi okay useqalile kumfundisi uyothumethi nje amen uma eqeda inkonzo sesiphumile ukuthi ubethini bekuthiwa enkonzweni hayi kwakungasikhathazi kwakungasihluphi lokho.
It went so far that some said, well, those children from that place, from a fire, the Houston children, they shouldn't come to Claridge anymore because they're such a problem.
Kwaze izihlobo zami kwafinyelela eqophelweni lokuthi abanye noma omunye wathi laba bantwana baqhamuka endaweni yokuthi endaweni yasefire nabantwana bakwa Houston. Sicela ukuthi ongenani ngcono bengabe seza enkonzweni ngoba bawuhlupho kabi.
But God was merciful to us.
Kodwa zihlobo uNkulunkulu waba nobubele waba nomusa kithi.
I don't know how.
Angazi ukuthi kanjani.
So children, if the devil rides you, come to the Lord Jesus. Look at us today. God has kept us so many years by his grace. He can do the same for you.
Mntwana okhona la mntomusa uma kuwukuthi uyihashi eligijelwe uSatan awulaleli nawe uyithande lempilo oyiphilayo. Ngingasho lokhu ukuthi sibheke thina ngomusa kaNkuluNkulu wasikhipha kulolobisha uNkuluNkulu wasindisa usesigcine yonke leminyaka. Ngiyathemba ngiyakholwa.
Many many times you find children, the devil will ride your life. He'll make it nearly impossible for you. Because he knows maybe what God, and not maybe, what God can do through your life. Just your life, child. The devil knows it. And that's why he wants to hinder God's work. Always remember that. God's got a plan. But the devil also comes with this. And maybe you are impossible today. Because maybe the devil knows. If he can just rob your life, your soul, to stop God working.
Engakusindisa uNkulunkulu mhlobo wami noma umuntu omusha ungakhohlwa ukuthi ugibele nje uSatan ingoba uyazi ufuna ukuvimba inhlelo zikaNkulunkulu ugibele nje ingoba uyazi uSatan ukuthi kukhona okuhle uNkulunkulu akafisa ukuthi ekwenze ngempilo yakho manje uzama ukuphazamisa lokho uSatan buya phuma kuleyo ndawo
uyele young person keep your life clean. Cleanse it. Cleanse it. Wash it. You see what God can do for you.
Hlanza impilo yakho. Qikekela ukuthi ihlale ihlanzekile impilo yakho. Uzobona uNkulunkulu angakwazi ukuthi ekufeze noma ekwenze ngempilo yakho.
Let us pray.
Asivalele amehlo sikhuleke.
Our heavenly Father.
Baba wethu osezulwini.
We come to you this morning and pray that you would work in our lives.
Sisondela kuwena namhlanje ekuseni sikhuleka uNkulunkulu ukuthi kwangathi ungasebenza ezimpilweni zethu.
We've heard your working, how you've started years ago.
Sizwile Nkosi ngokusebenza kwakho nalokuthi wawuqala kanjani lo msebenzi eminyakeni eminingi edlule.
And we pray, Lord, that you would be merciful to us.
Siyakhuleka Nkosi ukuthi ube nobubele kithina.
That you would never leave us.
Ungasishiyi nakanye.
But by your grace, keep us.
Ukuthi Nkosi ngomusa wakho sigcine.
Also this morning.
Nanamhlanje kuseni Nkosi.
We pray that your word might become life.
Wangathi izwi lakho Nkosi ungaliphefumulela umoya wakho ophilayo liphile kithina.
To everlasting life.
Kube ukuphila kwaphakade.
And that we might be a blessing.
Size sibe labo bantu Nkosi abangaba yisibusiso.
To our fathers.
Kubazali bethu obaba bethu.
To those around us.
Nalabo esiphila kunye nabo abasizungezile.
And also to the world.
Ngisho nasemhlabeni wonkana.
We pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
Sikhuleka Nkosi sicela konke lokho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
These days a word came into my heart. And I've looked at it before, but I'd like to look at it again.
Kulezi insuku khona izwi elifike enhlizweni yami ngike ngathi ukulibhekisisa kodwa namhlanje bengifisa ukuthi sithu ukuthi ukulibheka.
And that's the story of Jacob. Last time I preached about it, I don't know why, this morning I'm back at it again.
Ngokudlule ngeke ngashumayela ngakhuluma ngayo impilo kaJakobe kodwa angazi ukuthi kwenziwa yini libuyile lelizwe.
So we read out of Genesis chapter 32 from verse 22.
Incwadi eka Genesis isahluko sika
32:22.
Sahluko sika 32 ivesi elika 22.
But he rose up that night, took his two wives, his two woman servants, and his 11 sons, passed over the ford Jabbok.
Ivesi lika 22 wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezincukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayishumi nanye wawela ezibukweni elithiwa iJaboki.
And he took them and sent them across the brook. Also he sent over all that he had.
Wabathatha wabawelisa emfuleni wakuwelisa nakho nalokho anakho.
And Jacob was left alone and a man wrestled with him until daybreak.
Wasala yedwa uJakobe kwabambana naye umuntu kwaze kwasa.
These days when I woke up one morning this word came to me.
Kulezi insuku ngithena ngabe ngiphaphama ekuseni leli vesi labuyela futhi kimi.
And it came to me because of a reason.
Leza noma libuyele kimi na ngenxa yesizathu.
And I thought, well, maybe it can be a blessing to you also.
Ngase ngithi kungenzeka ukuthi ngendlela elingibusise ngayo nawe lingaba yisibusiso kuwena.
We could say a lot about Jacob, but I'll just take here and there some points.
Kuningi esingakusho ngempilo kaJakobe kodwa namhlanje ngivumeleni ukuthi ngiyocaphuna nje lapha nalapha yana.
Jacob, we hear, was blessed by God.
Siyezwa uma sifunda ukuthi uJakobe wayebusiswe kuJehova.
That even God said, I love Jacob, but I hate Esau.
Ukuthi ngisho uNkulunkulu uQobo wazwa ukuphimisela ukuthi ngiyamthanda uJakobe kodwa ngiyamzonda uMfana.
And I often wondered why did God do things like this?
Kaningi bengingibuzane ngithi kungani uNkulunkulu enze izinto ngalolu hlobo?
Why did God say that? I love this one but I hate that one.
Wayenga kusho kanjani uNkulunkulu ethi ngiyamthanda lo kodwa lo ngiyamzonda.
And it's frightening just to read it.
Lokho kuyethusa ngisho sakufunda.
And it should shake us.
Lokho bekumele ukuthi kusinyakazise.
To think, what does God say about my life?
Ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukukhuluma okunje uthini ke ngempilo yami?
But when you go into it and you pray and you read, you find God was right.
Kodwa uma ngabe ubhekisisa ufunda ujula uyathola ukuthi uNkulunkulu wayeseqinisweni.
Jacob despised what God had prepared for him.
Jacob
Esau.
U-Esau wakubukela phansi, wakudelela lokho uNkulunkulu owayemhlelele owayemlungisele khona.
For him, his birthright didn't mean much.
Kuyena u-Esau ukuba umdala, ukuba inkosana, ukuba izibulo, kuyena kwakungasho lutho olutheni.
All of us through Christ dying for us on the cross, I've got a birthright.
Kithi na sonke ngenxa kaKristu owasifela nathi sinalelo gunya, sinalelo lungelo lokuba amazibulo.
Yeah. Through his dying on the cross, he prepared us a birthright.
Ngenxa yokufa kwakhe efa esiphambanweni wasihlelela ilungelo lokuthi sibizwe ukuthi siyamasibulo.
But God knew before that time that this is what will take place.
Kodwa uNkulunkulu ngoba ubazi kungakwenzeki ukuthi emva kwesikhathi nakho nalokho kuzokwenzeka.
Because he knew what the heart of Esau will be like.
Ngoba ubazi uNkulunkulu ukuthi inhliziyo kaEsau izoba njani, unohlobo lulo lwenhliziyo.
He was a person that was hungry to go outside to get food. That was something that he loved.
Yena kwakuwumuntu njalo ehlala eyomele, elambele ukudla angakuthola ngaphandle, yilokho ayematasa ngakho njalo.
He was always out in the wilds.
Njalo wamthola ephumile phandle sehlala.
He loved what he did.
Wayekuthanda, wayekuthakasela lokho ayekwenza.
Because it made him a free man, so to say.
Ngoba kuyena kwakumenza ezibone ewumuntu ophila impilo ekhululekile.
But he was like that because of his heart.
Kodwa mhlobo wami wayethanda leyo mpilo yokuphila esendle kwakungenxa yenhliziyo yakhe.
And today, young people, we must also be careful that we haven't got a heart like that.
Zihlo bantu abasha, ngifisa ukuthi kwangathi namhlanje ngamele ukuthi siqaphelisise ukuthi kazi thina asinalo yini lolo hlobo lwenhliziyo kaEsau na.
Where we always hunger for something that's outside.
Ukuthi sizithole siyabantu njalo abomele abalambele lokhuya okungaphansi.
Our craving is always for that which we hear people tell us of the outside of the world.
Tina esikulangazelelayo esikufisayo iloko isixoxelwa abantu ngempilo nezinto ezenzeka lapha ngapha.
We hunt on the internet, we hunt on the cell phones, we hunt on talking on the cell phones, on all the social media that is available. We hunt on that. That's our craving. That's what we want.
Esikomele nento esibambelele nesinamathele kuyona sithola siyabantu esilambele sifisa ukuxhumana kulezinto ze internet ko Facebook nakho konke kuma cellphone izona izinto esilangazelelayo izona izinto esifisayo.
It's not wrong to hunt.
Akwayi ngoba
kubu. It's not wrong to have a computer.
Akukubu kuzingela.
What's wrong is your heart.
Akukubu kuba ne computer kodwa into yonakele inhliziyo.
Your heart makes it wrong.
Inhliziyo yakho enza ukuthi lento
ibe
ngoba isigcino sithola usubheka uhlola ubheka lezo zinto okwaziyo ukuthi bekungamele ukuthi ngibheke lezi zinto.
People, the outside world has an attraction. And if your heart's wrong, that attraction becomes so strong.
Mhlobo wami, kumele ukuthi ngitshele namhlanje ukuthi lezi zinto ezilapha phandle zinobukhazikhazi ziyadonsa uma inhliziyo yakho ingaqondile uyoyithola usudonsekela kuzona.
Bantu abasha, ngane zethu, ngane zami, uSathane uyimisele ukuthi anibhubhise. Qondani lokho, qondani lokho. Ufuna ukuthi nani nilahlekele lesi sibusiso sikaNkulunkulu. Young children, always remember, the devil came to destroy. He wants to destroy that good in your life. Remember that. When you are naughty, know it. Immediately say, devil wants to destroy that which God wants to do in my life. He wants to kill that. And that he wants you to lose that which God has prepared for you.
Ngakho-ke uSathane uhlose ukuthi ulahlekelwe yilokho uNkulunkulu abekuhlelele khona, akafisa ukuthi ube yikhona ngolunye usuku. Uma uyithola nje wenze into ethephecelezi, woqonda ukuthi icebo likaSathane lokuthi uphuthelwe lokho okuhlelelwe
nguNkulunkulu. So Esau, that was his life. He was always outside, 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 and then he lost it.
U-Esau wayenjalo kwezihlobo njalo wayemfumana engaphandle esendle kwakuyimpilo yakhe ingakho wazithola elahlekele.
Ube langezele, ube momele lokho umhlaba ubemnika kona. Kodwa ube ngaboni ukuthi hawu uNkulunkulu uyakuzonda lokho. The Bible says he who loves this world is an enemy of God.
Bible lithi loyo omele nothanda lomhlaba uyakuma lo muntu oyohlala esitha sikaNkuluNkulu.
And in that way Esau despised it. Friends, if we hear God's word, if we listen to it, what is our action? What is our reaction?
Zihlobo u-Esau ngaleyo ndlela waldelela ilungelo lobuzibulo. Nginombuzo, uma ngabe sizwa ukukhuluma kaNkuluNkulu, uma sizwa izwi likaNkuluNkulu, sinyathelo sini sisithathayo na?
You know, it's so easy to despise something. Maybe you say, I don't despise it. But just your talking, your comment you make about somebody, about God's servants, whatever, just a word that you say, a word of gossip, a negative word, it shows you your heart.
Mhlambe wena uthi cha mina nginjala ngifane noEsau, kodwa kulula ukuthi uzithole ufana naye mhlobo wami, nawe udelela ngokwenza kwakho. Mhlambe amazwi, indlela okhuluma ngayo ngeyinceku zikaNkuluNkulu, uyahleba wenza ngaleyo ndlela, uzithola nawe ufana nesenzo
senzo. You criticize what God does.
Uyakugxeka ngisho lokho kwenziwa uNkulunkulu.
Yeah, no, you don't mean it too bad. You just want to help things right. Shouldn't maybe be like this.
Mhlambe awuqondile, uhlosile ukuthi ngempela kube ukugxeka lokho okubonwayo noma ubani. Kodwa uthi ufuna ukuthi kungathi kungalungiswa, ukuqondisa ukuthi hayi, ngabe lezi zinto bekungeke kube ngcono uma ngabe zenziwa ngalendlela
na. Jacob was different.
Kodwa uma simshiye uEsau, sithola umfowabo uJakobe, yena wayehlukile.
There was something in his heart which God loved.
Kukhona okwakusenhlizweni kaJakobe okwakuthandeka kuNkulunkulu.
It's not maybe because he was better or worse than anybody else.
Hayi ngoba mhlambe wayengcono yena kunabo bonke abantu.
But there was something in his heart that God loved.
Kodwa kukhona into yayifunyanwa enhlizweni kaJakobe ethandwa uNkulunkulu.
Seeking something in his life.
UJakobe wayethunga
something that he was seeking for and longing for.
Wayefuna into ethize, kukhona into ayilambele empilweni yakhe.
He made mistakes.
Yebo, kukhona amaphutha ayewenza empilweni yakhe.
But God could change that.
Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuthi eguqule nalokho.
And Jacob loved God.
UJakobe wayemthanda uNkulunkulu.
Do we really love God?
Nginombuzo thina ingabe siyamthanda
uNkulunkulu? Our desire, our serving and doing things, is it because of duty? Yes, but or is it because there's something in my heart? There's something that I seek. There's something that I desire of God.
Zihlobo imsebenzi sizithola sikuyona ngabe siyenza ngoba sithi kumelwe ngiwenze noma kukhona okungiqubayo okuwuthando enginalo engithi uma ngikwenza ngithi ingoba ngikwenzela lo uNkulunkulu engimthandayo.
And that love grows.
Lolo thando mhlobo wami alumi ndawonye luyakhula.
But also Jacob held in high esteem. He respected God's blessing.
Okunye futhi esikuphawulayo ngoJakobe sihlobo ukuthi wayesihlonipha uJakobe isibusiso sikaNkulunkulu.
He held it in high esteem.
Why?
He knew without God, without his blessing, I'd be like anybody else.
UJakobe wayekubukela phezulu isibusiso sikaNkulunkulu sasiphezulu njalo kuyena ethi ngaphandle kwesibusiso sikaNkulunkulu ngiyoba umuntu ofana nabo bonke abanye abantu.
I can work.
Ngasebenza.
I can do whatever I do.
Ngenza noma ikuphe ngikwenzayo.
But without God's blessing, it's in vain.
Kodwa ngaphandle kwesibusiso sikaNkulunkulu konke lokho engikwenzayo kuyizelele.
Without God being with me, it's in vain.
Uma ngikwenza ngaphandle kwaNkulunkulu ekwenzeni kwami ngikwenzela
in German we've got a saying.
Anesisho ke ngolimi lesiJalimane.
An Gottes Segen ist alles gelegen. Through God's grace and blessing, everything comes about and everything happens.
Kusho ukuthi ngenxa yesibusiso
and everything depends upon that.
Ngenxa yesibusiso sikaNkulunkulu konke kuyenzeka kanti futhi konke okungaba khona kuncike ekubusisweni noma ekutholeni kwaleso
Jacob knew that this is what I need.
UJakobe waqonda izihlobo ukuthi nakhe engudingayo.
He knew God had blessed my father Abraham. And that blessing I need also in my life.
Ubaza uJakobe ukuthi uNkulunkulu lo wabusisa ubaba uAbraham leso sibusiso nami ngiyasidinga empilweni yami.
On that, and that is what he sought, where the other didn't care. He just carried on his life. He did what he had to do. His father said, go and hunt. So he went to hunt. I could say, yeah, go make right your life. Confess your sin. Do this. You do what your father tells you. But your heart isn't in it.
Zihlobo umfowabo Esau wakungenjengaye uJakobe. Esau kuba ngazuthi why ubenza nje lokho akakutshelwe uyise. Nakho babuthe hamba uyozingela. Uyokwenza njalo njengabantwana bamanje. Mhlawumbe wenza njengoba ucela utshelwa umzali. Hamba uyolungisa. Hamba uyokwenza lokho. Wenza nje njengoba utshela umzali kodwa ayikho into egqubayo ngaphakathi ukuthi ulandele ukuthi ungathi
sibusise. Children, this is the secret. God with you. Seek that above everything in your life and it will fall in place. What you maybe even want to be, what you desire to be one day, if it's in God's will. But seek Him with all your life. Hold it in high esteem. Desire that with all your heart.
Ntomusha, nakhe ngafisa ukweluleka ngakho namhlanje. Mfune lo uNkulunkulu, thungatha uNkulunkulu, funa isibusiso sakhe. Bambelela kuyena konke kokunye nalokho obukulangazelela enhlizweni yakho. Uyokwenzela yena kodwa lokhu kubheke ngawo wonke umqondo wakho ukufuna uNkulunkulu
nesibusiso sakhe. He wanted this promise of this blessing. That is what he sought and it started early in his life. When other people didn't care, they carried on. Jacob knew, this is where I want to start.
UJakobe waqonda ukuthi empilweni yakhe, ebusheni bakhe, ebuncaneni bakhe, ukuthi nakho la kumele ukuthi ngiqale khona. Abanye benganakile, befunela okunye. Wathi mina nakho kumele ukuthi la kumele ukuthi ngiqale khona empilweni yami.
He wants to start with God's blessing.
Wayefisa ukuthi noma ikuphi eqale nesibusiso
sikaNkulunkulu. And if you want a blessing,
uma ke ufuna isibusiso,
one of the ways,
enye yezindlela,
you be close to those which God, whom God has blessed.
Yiba seduzane, sondelana nalabo bantu ababusiswe uNkulunkulu.
To that person whom God has blessed, draw nigh to that person.
Loyo
muntu. There are crumbs, if I can but put this way, which will fall off the table, which you can pick up.
Loyo muntu osetshenziswe nowabusiswa uNkulunkulu umusondele kuyena mhlobo wami uma ngasebenzisa nje ulimi lwami khona imvuthuluka ezowetafuleni ucoshe kulokho uNkulunkulu amhlobisa ngakho uyaqonda lokho engishoyo.
But today we are told, taught in this world, you must be strong, you must have your own goals, you must set your goals. We are taught even at the young age, but nobody teaches us. Seek God with all your heart and you will find him. You seek him and he will be found by you.
Kodwa ulimi esilukhulumayo namhlanje nemfundiso esiyitholayo namhlanje ukuthi wazimele zigqatshe hamba uphakame zifunele siveze emhlabeni kumbalwa ukuthi ufundiswe ngokuthi kuthiwa funa isibusiso sikaNkulunkulu.
Now listen to what Peter says.
Awukulalele amazwi asho uPetro
about these promises which God has got for us.
Maqondana nalezi zethembiso uNkulunkulu akasithembise
zona. He says he'll be with us till the end of the world.
Uthi uyakuba kunye nathi kuze kube sekupheleni komhlaba.
He will carry us in eagle's wings.
Uzosithwala emaphikweni
okhulu. With every temptation he'll show a way out.
Kuzo zonke izilingo esiyobhekana nazo yena uliveza ikhambi uyosivezela indlela yokuphunyuka.
Now listen what Peter says.
Awukulalela okushiwo uPetro.
2 Peter
Chapter 1,
verse 4. By means of these, he has bestowed on its precious, by means of these, he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises, so that through them you might escape from the moral decay that is in the world because of covetousness, that's lust and greed, and become sharers of his divine nature.
Esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko.
And that's why Jacob sought this blessing. He knew, if God is with me, if God helps me, that is the way to live.
Ingakho uJakobe sithola ukuthi wasifuna lesi sibusiso. Wathola ukuthi uma uNkulunkulu engisizile engasifumana, iyona kanye lendlela engiyohamba ngayo
yophila ngayo. And if I dare to say, if we want to be a blessing to this country that we live in, then it's this blessing that we must seek from God in my life and in your life.
Mhlobo wami ngilingeka ukuthi ngisho lokho ukuthi uma sifuna ukuba isibusiso kulelizwe esiphila kulona, ilesi sibusiso nathi okumele ukuthi sisithungathe, ngisifunela impilo yami, nawe usifunela impilo yakho.
If you think of all God has promised us, what he will do for us, just take his word. Just take it and read it and say, God, this is for me.
Uma ufunda uzwa ngazo zonke izibusiso uNkulunkulu akasithembise zona, kumhlobo wami kumele ukuthi ukuthathe lokuthi lokhu uNkulunkulu akuthembisile qondene nami.
In my life a big problem was always doubt.
Mina ke inkinga yami empilweni yami njalo bekungabaza.
It was my problem. Because was it God? Is God really say this to me? Does this word really pertain to what he says to me?
Bengibuzana ngithi ngabe ngempela uNkulunkulu yini osho lokhu, lamazwi ingabe aqonde lokho empilweni yami na?
It's so easy to believe a doubt, to trust the doubt, than to trust and hang on to what God has said.
Kubalula kabi ukuthi njengomuntu ubambelele unamathele kulokhu ngabaza kwakho kunokuthi ubambelele kusona isithembiso
sika. It's so difficult. Why is it? Here we read, God's given us these things, these promises through his word, so that we can be saved and be kept from the evil of this world.
Sihlobona kuNkulunkulu siphile zonke lezi zithembiso ukuze sigcineke siphunyuke kulenkemba nalolulaka lomhlaba nokuzingela kukaSathane. Ingakho sinikeze zonke lezi zithembiso.
And so getting to the word back to Jacob.
Uma sibuyela la siqale khona, la sifunde khona ngendaba kaJakobe.
Jacob, before what the text that we read, had to meet up with his brother Esau.
Ngaphambi nje kwalendaba kulengxenye esifunde kuyona, uJakobe kwakumele ukuthi ehlangane nomfowabo uEsau.
It was for him, it meant danger in his life. It could even have meant death.
Kuyena kwakusho lukhulu lokhu kuhlangana nomfowabo ngoba kwakuyingozi enkulu kwangambizana
nomfowabo.
Ubazi ukuthi umfowabo umzonda kangakanani.
And over many years they hadn't met.
Kanti kwase kudlula iminyaka eminingi bengakaze bebonane behlangana.
But God knew what he was doing.
Kodwa uNkulunkulu bazi ukuthi wenzani.
Jacob knew, I cannot meet up with this situation. Cannot meet up with this problem. If I haven't got God on my side.
UJakobe ubazi ukuthi angwazi ukubhekana nalengqinamba, angwazi ukubhekana nalenkinga ngingabonananga noNkulunkulu kuqala.
And God started dealing with his life now.
UNkulunkulu ke waqala wayisebenza impilo yakhe, wasebenza impilo kaJakobe.
And he used everyday things in our life, in his life.
UNkulunkulu wasebenzisa izinto lezi akaphila phakathi kwazo akabhekana nazo imihla namalanga.
God knew, I have to put this man, Jacob, if I want to do this with his life, I've got to put him in this corner now.
UNkulunkulu bazi esehlelile ngobuhlakani bakhe ukuthi uma ngifisa ukuthi kufezeke lokhu ngempilo yakhe okwamanje ake ngimenze ebhekane nalesi sigameko.
And he had a big problem ahead of him. He was faced with a great difficulty.
Ubebhekene nenkinga nengqinamba eyayimlindele ngaphambi kwakhe.
And he knew who his enemy was.
Ubazi ukuthi isitha sakhe siubani.
He knew what kind of heart he had.
Ubazi futhi nanokuthi isitha sakhe sinohlobuluni lwenhliziyo.
And he maybe also knew all what Esau had spoken about him.
Ubazi futhi nanokuthi umfowabo Esau ikuphi esekhulumile kwabanye ekhuluma ngayo Jacob.
So God set it up, if I put it in my own words.
UNkulunkulu ke wayesekuhlela konke ekumisa ngendlela khona uma ngasebenzisa amagama ami.
And he got the result he wanted.
Wayesewuthola uNkulunkulu umphumela loyo abeyofuna.
And Jacob knew.
UJakobe ubazi.
I've got to face up with this problem.
Uma kumele ukuthi ngibhekane ubuso nobuso nalenkinga.
If I have to face up this difficulty.
Uma kumele ukuthi ngibhekane nalenkinga.
I've got to face this giant now.
Kumele ngibhekane nalesi siqhwaga.
I need those 5 stones of grace.
Ngiyawadinga lamatshe amahlanu
amelungisi.
Ubazi uJakobe lo.
Friends, it's hard. It's difficult. But those very things which sugar your life, which grind you. Look at yourself. Don't look at that other person. Look at your own self. And maybe you'll find the answer within.
Kodwa mhlobo wami ubazi uJakobe ubeqonda kanjalo nathi sihlobo ukuthi lento ekushukayo lento okuyiyona ngathi kufake ebunzimeni ikufake emshinini uyakugaya.
That person who you maybe can't take, or that person that always does things wrong, just does the opposite of what you say. God is putting you in front of a decision you've got to make.
Lo muntu ongakwazi ukuthi umamukele noma umamukele ngisho izenzo zakhe, lo muntu umtshela into evele enze ukuphambene nalokho obumtshele khona, ubobhekisisa ukuthi uNkulunkulu akakwenzile yini ngabomu ngoba eqonda ukuthi
maybe that thing breaks.
Mhlambe kuyinto ephukayo efayo kalulu.
God puts you in front of a decision.
UNkulunkulu ukumisela phambi kwakho.
What will your reaction be now?
Ufuna ukubona isinyathelo ozosithatha emva kwalokho.
That child is naughty in class. That child is impossible in class. God says, forget the child. What is your life like?
Mhlambe njengomfundisi, njengothisha, nansi ingane uyayifundisa isiganga eklasini. Kodwa uNkulunkulu uthi awukuyibeka eceleni. Wena ke sinyathelo sino sithathayo kuba njani kuwe
what can I do through you to reach out that person to that person
ethi uNkulunkulu ngingenzani ngawe ukuze ngifinyelele empilweni yalo yamuntu
what will you do to help that person
uzokwenzani wena ukuze usize lo yamuntu.
And Jacob stood in front of a great problem in his life.
UJakobe simthola ebhekene nenkinga enkulu kabi empilweni yakhe.
There was once a young priest.
Kwake kwenzeka ukuthi kwaba khona omunye umpriest owayesemusha.
He was always getting irritated and he had a temper.
Lo mpristi wayehluthukelwa inhliziyo njalo.
One day he went for advice.
Ngolunye usuku wayesehamba eyofuna iseluleko.
And that person listened to what this young man had to say.
Lo muntu ke owaye kuyena ukhuluma naye wayesebeka indlebe efuna ukuzwa ukuthi le nsizwa izothini kuyena.
And this young man with great anticipation sought an answer for his problem.
Le nsizwa emva kokuthi selwethulile udaba yalindela manje imagangi ifuna ukuzwa ukuthi iseluleko sizothini esivela kulo muntu omdala.
And it came from a completely different angle.
Kodwa impendulo yaqhamuka yafinyelela kuyena iqhamuka ngakolunye uhlangothi ebengalindele.
And he said, young man, let us pray.
Wathi lo umdala nsizwa njengoba usungethulela inkinga yakho asithandaze siguqe ngamadolo.
And then this old man prayed.
Lo baba omdala wayesekhulela.
Lord,
wathi Nkosi,
you've heard this young man, this young priest and all his problems that he's got, and you see what his heart is like, how he reacts.
Wathi Nkosi, uzwile ukukhala kwalomfundisi noma lomphristi omusha, uyizwile ngisho inhliziyo yakhe.
But I pray, Lord.
Kodwa lo baba omdala wathi, kodwa mina Nkosi ngiyakhuleka kuwena.
Send this young man problems in the morning.
What?
Problems. Send him problems in the morning.
Wathi Nkosi, ngicela ukuthi iyinkinga neyingqinamba umthumelele zona ehlangane nazo njalo ekuseni.
Through the day, Lord. Bring him those, give him those difficulties.
Ngokuqhubeka kosuku uma liphakama ilanga bese umenza ukuthi ebhekane ne nobunzima neyingqinamba neyinkinga.
And the young man couldn't hold himself back.
Lensizwa bese emkhulekweni ehluleka ukuyibamba.
But no, he even spoke. He stopped the old man from praying. He says, listen, you're praying the wrong prayer. That's just the problems I have. They cause my heart to react like they react.
Yehluleka lensizwa ukuthi ilalele umkhuleko walo baba omdala athi baba, ileyo kanye inkinga engibhekene nayo. Leno uyikhulekelayo ukuthi ngehlele. Vele nginayo. Yona iqhube enza ukuthi nakuthi ngihluleke ukuqhubeka nomsebenzi.
And then he said, the old man said,
why say to baba omdala,
young man,
Sizwe,
you'll only learn patience.
Uma ungafunda ukubekezela.
You will only learn patience.
Uzofunda ukubekezela.
Your heart will only be purified.
Inhliziyo yakho, uma ungafunda nje ukubekezela inhliziyo yakho izocwengisiswa.
When you meet up with these things in your life.
Uma lezi zinto njalo ubhekana nazo empilweni yakho izokanye izocwengisisa
izokwenza.
Uma ukulalele kuyinto ephambene nendlela thina esicabanga
ngayo.
Lezi zinto thina esicabanga ukuthi izona kanye ezisonisayo.
But it's our heart that's wrong.
Kodwa zihlobo inhliziyo yethu.
And it's when we turn to God.
Now
I could say a lot, but maybe may I get to this point.
You know,
I always thought that, and I did it. Sometimes I would go and I would pray and I say, God, because I read Jacob did it, I would go and pray and tell God, please work in my life. I need that blessing. I sought God.
Ngangimfuna uNkulunkulu kangaka ukuthi ngangenza njengoba uJakobo wakwenza. Nami ngangikhuleka ngithi hawu uNkulunkulu ngiyakudinga, ngiyakufisa empilweni yami.
But in these days it dawned on me.
Kodwa kulezi insuku kuye kwavuleka
manje. And I thought no.
Ngathi cha.
Every day all that I have, all that pertains to me must be on the other side. I must be on this side with God.
Ngathi konke lokhu kuyikhona engilangazelelayo, engufisayo, kumele ukuthi kube ngaphesheya kumfula, mina ngibe nganeno, ngibe kunye noNkulunkulu.
The disciples were on the sea, sent by Christ.
Abafundi ngelinye ilanga sibathola behamba olwandle bethunywe uKristu.
And they had a terrible storm.
Base bebhekana nesivunguvungu esinzima.
Christ wasn't there.
UKristu wayengekho lapho.
And they rowed and fought the storm.
Babeqhubeke njalo bagwedla belwa bebhekene nalamaza bebhekene nesimo esimkhulu.
They had to know. They knew what they did.
Babazi ukuthi kuyini.
I can imagine them. Peter and them knew. They'd grown up with boats. They knew how to do and handle a storm.
O Petru babazi kwakuyimpilo yabo bakhule behamba ngeyikepe babazi ukuthi kubhekana kanjani nezivunguvungu.
And often in our situation, we know maybe what we are taught. We know what we are told. Do this in this situation. Do that. It's not wrong. But how much more when Christ comes on the scene in our life and that situation?
Zihlobonathi mhlambe sikuleso simo ekuphileni kwethu sifundisiwe siyazi ukuthi uma ubhekene nalokhu bokwenza ngalendlela uwenze ngalendlela kodwa kuba njani uma uKristu esondela
kuleso simo how dependent we are upon him and that's what he wants.
Zihlobo lokhu kuyasifundisa ukuthi sincike kangakanani
kuye. He wants us to come to him, to lean upon him.
Ufisa ukuthi njalo sincike sithembele kuyena njalo.
The Bible says don't lean upon your own understanding. We know it. But when we get into the situations, we do it.
Zihlobo lithi iBhayibheli ungancike ekwehlakanipheni kwakho nasemandleni akho. Siyakwazi. Kodwa uma sibhekene nobunzima, yilokho kanye sikwenzayo, sincika ekuhlakanipheni kwethu.
I can only say, we people, I did my slow of heart. Don't you understand?
Ngingavele ngibhekise kimina lamazwi ngithi hawu Didma umuntu ongaqondi umuntu ongazi kungani kungasi kuwena ungambulekelwa yile mfihlakalo kungani ungakuboni na.
And then Christ came along.
Naku uKristu eseqhamuka eze.
And now the reaction was it's a ghost.
Uyazi ukuthi sinyathelo sina basithatha okwafika kubona bathi isipoki lesi sizayo.
When God works in our lives, sometimes we think, no, it can't be this way. It goes against what we are taught, what the churches, or what we have taught, but everything. No, it can't be.
Uma ngabe uNkulunkulu esebenza ezinhlizweni zethu, uma esebenza empilweni yethu, kuyaphambana nengqondo yomuntu, ngoba thina sihamba ngokomgudu ngalokho esifundisiwe sithi, uma kwenzeka ngalendlela, hayi, akukwazi ukuthi kube kaNkulunkulu.
When Christ came along, he got into that boat, and everything was quiet.
Uma uKristu eza kubona abafundi, kwaba kungena ebe kunye nabo emkhunjini, wakwazi ukuthi ethulise.
And it can be that you meet up with so many storms in life, so many difficulties, and you row, and you try your best. And Christ says, why don't you ask me? Why didn't you come to me the first time? Say, Lord, come in. Help me, Jesus.
Kungenzeka ukuthi nawe umhlobo wami uma ubhekana nobunzima empilweni. Ngenxa ukuthi uyalwazi ulwandle. Lokhu ugwedlile ngendlela ogwedla ngayo ngesikebhe sakho. Ekubeni uKristu ulindele ukuthi umemeze. Uyakhala ukuthi awuzanga ngani kimina. Okokuqala lokubhekana nenkinga. Ukuthi wangibiza. Ngangiyofika ngikusize.
Maybe he won't come in the way you think he should come.
Mhlambe akazukuqhamuka ngendlela.
But he will come if you ask him.
Wena olindele ngayo kodwa uyakufika uma ngabe umcele.
But that didn't stop the disciples from rowing from there on to where they had to go.
Kodwa abafundi sibathola beqhubeka begwedla umkhumbi wabo bebheke lapho ababethunyelwe ukuthi baye khona.
Well, we in storms, we all jump out into the water. This is no use. Look at what we have to meet up with. It's so difficult life. I can't take it anymore. No. But because he was in the boat, it made the world of a difference.
Akubenzelanga ukuthi befikele umuzwa ukuthi awubheke imoya esibhekana nayo isivunguvungu esibhekana nosamaza hayi siphelelwa amandla bonke bewushiya umkhumbi cha baqhubeka ngani uKristu wayephakathi kwenza isimo sonke sibe nomahluko.
They now rode with a difference.
Kodwa kusukela kulowo mzuzu uKristu esekunye nabo baqhubekela phambili bagwedla sebe nomoya ohlukile kunalokuqala.
So hlangane nenkinga.
We'll meet up with difficulties.
So,
we will even meet up with suffering in our life. And only those things, they make us to learn and understand God's ways. And He wants us to overcome. Young people, as we have heard, what helped Jacob, he had to take everything across the river so that he could meet up, he could wrestle with God. In that situation, he stood, he remained with God. And in this battle, it won't help us if we try to fight with our own strength. In whatever I do, in that situation, I need God to be with me.
And Jacob said, no. Let me take everything that belongs to me. His wife, started there, his children, and then the Bible says everything he had. He said he took it to the other side of the brook.
Njengoba sifundileke izihlobo, uJakobe akazange ekhethe okumbala, kodwa lithi iBhayibheli konke ayenakho, amakhosikazi akhe, abantwana nemfuyo konke wakuwelisela ngaphesheya.
He started with his own family.
Uqala ngumndeni
wakhe. That's where he started.
Kulapho lapho kumele uqale khona.
That's maybe where he knew his problem lay.
Ingoba mhlawumbe ubazi ukuthi inkinga yami enkulu ila emndenini.
That's where maybe a lot of noise came from.
Mhlambe ilapho umsindo omningi okhona empilweni yakho okhamuka khona.
I need God.
Ubazi.
Let me take them here out of this heart of feeling sorry. This heart of putting them first. This heart of seeking only what is good for them. I forget the rest. And I take it out and say, okay, let me be with God in that situation.
Ubazi ukuthi mhlambe ingane ila ngoba lokhu kokuthi njengomzali njengobaba ukuthi ingane zakhe izona eziphambili njalo ifunela okungcono ubebona ukuthi la kabhajwe khona ingakho athi ngcono ngiyiwelisele ngaphesheya ukuze mina ngikwazi ukubambana noNkulunkulu.
It's interesting that he had to do that.
Kuyisimanga ukuthi simthole uJakobe ukulungela
kwenza lokho. Uyafundisa ukuthi ekhaya inkinga enkulu eyethu umndeni wethu.
And it teaches us that our biggest problems,
but it can be one of the biggest problems.
It can be one of the biggest problems in our families that my family is the problem in my life. Whatever I'm looking for, what I'm searching, it's for my
children.
My eye is always upon my children. Whoever may try to touch my children, things will go wrong in the world.
Oh, and if somebody says something about my child, then I am up in arms about it. Then I react in my heart and I hear it. And I hear the word God speaks, but I still do it.
Umagogo bakhona othinta nje ngomunwe ingane yami bese ivuka inhliziyo ngizothatha isinyathelo khona lapho akufanele kube khona
othinta ingane yami. And I blame all the other children but not my child.
Bese ngisola zonke ezinye ingane kodwa cha ingane yami ingelosa kuyona.
And you keep your children under your wings. I don't say it's wrong.
But
there's a way of going about it.
Ingane zakho wena uyifukamele ngaleyo ndlela. Angisho ukuthi kubi kodwa khona indlela enhle nelungile ongenza
ngayo. A person isn't old yet, but you get older.
Uthi ke umalume akakabi mdala kodwa uyabona ukuthi iminyaka iya ngokuqhubeka.
Put children in front of a video.
Awuthathi ingane uyihlalise phambi kwevideo.
Go back in your mind, go back in your when you took your children, when they're 2, 3, 4, put them in front of a video. Where'd you put them? Right at the back of the room that they're 10 meters behind, in front of the video, or do you put them 2, 3 meters in front of them? Where'd you put them?
Uma ufuna ibukele ukuthize kwi-screen lase vithi ingane zakho ihlalisa le iqhele ku 10 meters noma uyibeka eduzane nala. Awuyibeki yini la phambili la eduze kwaleli fastel screen lesakhona. Angithi kunjalo? Angithi kunjalo?
Okay, so we agree put them in front.
Siyavumelana sonke ukuthi ufuna ukuthi isondele impela zibe la kwi-screen lesi.
Do they pinch each other?
Ingabe uma behleli lapho bayancinzana abantwana?
Do they fight?
Bayalwa.
Hmm?
Ngiyabuza bazali, bayalwa na?
Do they make a noise here?
Babanga umsindo.
For an hour?
Isikhathi esingangehora mhlambe bazobuka lokho amahora amabili.
How many times haven't they seen the same video? Tell me.
Mhlambe uzubuza sekukangaki beyibuka ividiyo le efanayo bephindaphinda. Siyakwenza. Kodwa uma laba bantwana ubathathu uya nabo esontweni. Ubahlalisapho abantwana bakho. Uma ngibheka nawo amabhentshi abekho abantwana abakhona la.
Maybe I'm not extreme. I don't know. I'm asking myself and I'm asking you.
Gizem.
But they can sit on that bench. It's a hard bench. Oh, my children come out because these benches are so hard. You have to sit so long. But they sit on the floor, on the concrete floor for hours. And where are they in church? Where are they in church?
Ginombuzo mhlobo wami ukuthi njengoba ubabeke noma ubahlalise kuleyo ndawo abahlala kuyona uma kula esontweni, mhlawumbe uyabadabukela ukuthi hawu ingane zami lamabhentshi eplango awukulukhuni ukuhlala kona isikhathi eside kangaka. Kodwa uma ubabukisa le vidiyo bahlala phansi kukhonkolo la kubanda khona amahora beqolozele leli bhokisi. Kodwa uma kuyisikhathi senkonzo, hayi abantwana lapha enkonzweni bancinzana bakwazi ukuhlala bethule belalela.
I don't want to tell them all your secrets or my secrets. You know in your own heart. But when it's church time,
uma kuyisikhathi senkonzo,
where do they sit?
Bahlala phi nendawo?
Where do they sit?
Bahlala phi abantwana bakhona?
You know, I grow peppers. I know what's good for those plants. I know it. If I was a good farmer, I should know.
Njengomlimi, kukhona itshalo engiyitshalayo le. Upelepele lolo hlobo luka pelepele njengomlimi kumele ngazi ukuthi ikuphi okulungele lesi sitshalo. Ngiyazi ngisho izinga isimo sezulu. Ngiyazi isikhuthazo esidingwa lezi sitshalo. Ngizama ngakho konke okusemandleni ukuthi ngigcine leyo mthetho. Hayi sithina asidingi imithetho, sidinga inkululeko. Uma bengaba umlimi olima ngenkululeko ayikho into
ezokhula.
Ngoba nami ngiyathanda phela ukuyihlalela ekhaya njengawo wonke umuntu. Ngiyafisa ukulala nami. Kodwa ngiyazi ukuthi kubizani ukuthi nginakekele nokuthi kumele ngenzeni. Kodwa abantwana bami cha angikhuthalele cha. Ngenza konke uma kuyisikhathi ezemidlalo. Ngizohamba amakhilomitha ngibadrayivele. Lapho ngiya kuleyo nkonzo yaseClarice Maritzburg ngathi ngathi ziphi iy'ngane zami baba obani phakathi kwethu abathi nabo balangazelela iy'ngane zabo zibe kuleyo ndawo na.
Physical exercise is good, but much better is spiritual exercise.
Uthi ukuzinyakazisa ama exercise omzimba kuhle, kodwa kuhle kakhulu ama exercise okomoya.
And I know what's good for my plants. And I see to it, I check it every day, over and over, and I don't get tired because I know if I keep to these things, those plants will produce.
Ngiyazi okudingwa izitshalo engiyinakekelayo futhi usuku nosuku angikhathali ngoba uma ngengayeka ngiyazi ukuthi kuzokonakala kodwa uma
ngunakekelile
ngize ngidlule lapho ngiyokuzobuza
Who am I now are good farmers. I'll even go thousands of kilometers.
And say,
teach me, if it's like this, what must I do? You know, my plants look like this. I'm not happy. Maybe the answer would be, thank God they look like that. And then I say, oh, is that what it means? But it's good that we talk about these things. There are certain things in life I have to do. If I don't breathe, I'll fall over and I'll die. And so spiritually, there are things that I've got to do, I've got to be busy with.
And maybe I'm so tired spiritually, I'm so exhausted
because I'm unfit.
Kodwa mhlobo ngaba khona iphutha inkinga yokuthi ngikhathele ngitapekile amandla ngoba vele angifithi umzimba okulungele ukwenza lokho
khona izinto ngizidla ngasese uyazi na udlane ngale uyazi wena ukukurobisa usibusiso sikaNkulunkulu uyaqonda nawe kuphi kodwa uyakwenza and then uthi ha ngikhathele ha kunje kunjalo.
There are certain things which they are consuming your strength spiritually. You know what it is. That's why you say always that I feel so exhausted. I'm tired. You know what it is. What is consuming your strength spiritually.
And Jacob said, let me take in that situation during that day, during that minute, during that hour, Lord, remove. Please be with me. And then I wrestle with the Lord.
Ujakobe na wanquma wathi kusakhanya kusemini angihlukane angiwelise konke lokhu ngiwelisele ngaphesheya ukuze uma ngabe selishona ilanga ngikwazi ukubambana noNkulunkulu.
And when it was darkest, he wrestled with God.
Lapho,
till the day broke. And then it was light the rest of his life.
Lapho selishonile ilanga sekumnyama buqe kulapho lapha abambana noNkulunkulu akubanga umzuzwana wabambana noNkulunkulu kwaze kwaqala ukukhanya laphuma ilanga ilanga elakhanyisa impilo yakhe
la that situation that I'll meet up with this week may God help me. They'll say Dietmar, if you meet up with something take what it is, take if it's your work whatever it is take it across, be alone with God.
Lokhu engizobhekana nakho ngisho kuleli sonto ezoliqala nginomkhuleko ngithi ngisize Dietmar kuthathe buyele nakhe eceleni ubambane nakho kunye noNkulunkulu lokho ozobhekene nakho.
The Lord taught us.
uNkulunkulu wasifundisa.
In everything we do, we pray.
Kukho konke esikwenzayo kumele sikhuleke.
And it comes down to that.
Kuze kufinyelele ngisho nakuleso sigaba.
Not that I can do this.
I
can fight the storms. I've been taught to do this work. And in those situations where I find myself, which God brings across my life, I can blame every dim, dark, and hairy, anybody. Oh, it's because of... No, he brings it for my good. To work in my life, to change my life.
Kotangatisikobo singafunda. Leso simeng pegana naso. Kululu uti ngakomba ngumunu ngisola bantu. Kota chakutate. Uti unkulunkulu kuleteki mina. Ungenga utufunu kufivinya. Ufunu kushola impilo ya mkuti sesimwene sinjani.
And then you find a blessing coming out of it. Not always as you think. But something will happen in your life, in my life. And you know, when God started dealing with them personally, with Jacob. And the angel said, your name is Jacob. The Bible says, he got a shock. And he saw himself who he was.
He
saw that, hey, I'm really Jacob. And God changed even his name. So when God comes, he'll change my life. But so long as I always see the mistakes of others, then I am what I am. And I only see in others what's actually maybe in my own heart. But what helped
Jacob?
Stood up. He took a decision. He said, God, I need you. I need you. And he said, all right, I'll take everything which I think is important in my life.
In
that situation which I think is important, maybe
in
that situation which I think is right, but I say, God, what do you say? How do you see it? What must I do? And Jacob, from that day, became another man. But why? He sought God and his blessing.
He
sought God to be with him.
And friends,
that's the answer in this world. That God be with us. And that his blessing can rest upon everything I do. So wherever I am, whatever I teach, whatever I plant, don't be without difficulties, but that God can be in it. And friends, Father, when he deals with your life, and he starts, look, do you see your own life as it is? He'll start in your children also.
And
thank you.
There are many people and many Christians even. That are like
Esau.
He saw only what was before him at that moment. He lived for the moment. He wanted immediate satisfaction.
He's
very short-sighted.
He
was hungry, he wanted food now. And that was all that worried him and that he was worried about. Like so many people, they only live for the moment. This is important to me now. This is what I want now. That's the decision I make. And Esau was a man who made the wrong decisions. His choices were wrong.
But
then we see Jacob.
When
he was in a situation or faced with a situation, we get the impression he didn't just look at the situation, he looked beyond it. In fact, he looked much further. He had eternity in mind.
He
was like his grandfather who said, I'm not seeking a city here that's temporary, but my sights are an eternal city.
And his
grandfather should be our spiritual father, the father of believers.
May
we have that attitude in everything that we face.
That
we have eternity in mind.
When
Jacob was in that situation where his brother came and said, I'm hungry, give me that food.
He
didn't react like many of us would. Say, no, I cooked this food. It's mine.
And
then we become just as short-sighted as Esau. We start fighting about the food. But Esau didn't even, it wasn't the food that was he was interested in. Jacob was thinking about long term. He wanted the blessing. And the situation that was before him, he saw it in the light of that. The choices he made, the decisions he made, were based on what is the long-term effect of this? And what is the eternal effect of this? May we have the heart of Jacob, who wanted that blessing. He wanted his father's blessing, but beyond that, he wanted God's blessing. May God grant us the grace as we go into this coming week to make the right choices. That our choices and decisions will not be based on our immediate need, or immediate satisfaction, but may our choices and decisions be based on eternal values. Whatever we do, we have eternity in mind. May Then we'll make wise decisions.
Konake izinqumo esizoyithatha nezinyathelo esizoyithatha sokwenza konke ngokuhlakanipha.
Let's pray.
Asiphetheni ngomkhuleko.
Lord Jesus, we need you to give us this eternal eyesight or view.
Nkosi Jesu, siyakudinga ukuthi kube wena kuphela ongasipha ihlo lokubona elibona hayi into eliduze kodwa into yaphakade kunye nawe.
The human mind is so short-sighted.
Ingqondo yomuntu ibona izinto ezimzungezile ezilayiduze.
And you even once said to Peter, you think as man thinks and see as man sees, not as God sees.
Wake washo Nkosi ngisho kuPetro wathi Petro ubona ngendlela umuntu walomhlaba abona ngayo nendlela akacabanga ngayo hayi ngendlela uNkulunkulu akabona ngayo nangacabanga ngayo.
Oh Lord, help us to see as God sees.
Sisize uNkulunkulu wethu sibe ababona ngendlela uNkulunkulu akabona ngayo.
And in every situation that we will find ourselves in, Lord, help us to make wise decisions.
Nkosi sisize ukuthi noma isiphi isimo esibhekana naso isinqumo kumele sisithathe.
That we'll have make choices that will have eternal value. Help us, Lord, to see as God sees.
Amen.
Amen.